ngingakubuza ukuthi umndeni wakho unjani. Bujule baqine ngakanani ubudlane bomndeni wakho? Ngoba asibhekane neqiniso lokuthi kulesikhathi sobuchwepheshe obusheshayo lakho ne-technology isihlezi ithonto eyithendene ekuphileni kwethu. Lokho kwenza umndeni ungabe isakhiwo esilula. Ngikubingelele, ngikwamukele futhi enkosini fresh. Ngingusibonelo BT Ngema ongumlomo kaBenny Diamond weChristian Edwards. Usukucabange mawuzindlu uthi hayi ngeke. Kumele ngabe kunendlela ukuthi kube lula kunalokhu engibhekene nakho. Kodwa uthole ukuthi ngasizathu thizeni umndeni wakho uneyingxaki eminye imindeni engenazo. Ngamaholiday sike sahlangana nenye couple ebukeka isibe semshadweni kamtoti yonke leminyaka yayo. Isithathe nomhlalaphansi bayihlalele onqenqemeni edolobheni lakushaya khona ihele lomoya elimnandi. Babukeka bechachambile nasebusweni. Konke kwabo kubukeka kukuhle ungabala ungaqedi. Okuthi kodwa mase usondela eduze uhlala nabo phansi bubuhle buchachambile bunjalo ubuso babo. Thola ukuthi kuneyingane zabo eseyikhulile eyibaqhumisa amakhanda. Lokho kanye kukwenza ubone ukuthi awukho umuzi ongashunqa intuthu yakhona, futhi kunesizathu salokho. Genesis 3 verse 16-17. Wathi kowesifazane, ngiza kukubangela ubuhlungu obukhulu ekukhuleleni kwakho. Uyakubeletha abantwana ngobuhlungu. Ukunxelela kwakho kuya kuba sendodeni yakho, yona iya kukubusa. Wayesethi ku-Adamu, njengoba ubulalela izwi lomkakho, wadla kulowo muthi engakuyala ngawo ukuthi ungadli kuwo. Ngalokho umhlabathi uqale kusiwe ngenxa yakho, uyakudla kuwo ngokukhathazeka zonke insuku zokuhamba kwakho. Siphila emhlabeni owele sonweni, umhlaba ogcwele ingcindezi zokuphila, umhlaba ongenabo abantu abaperfect. Ngakho sihlobo sami, yazi lokho, akuwona nje umndeni wakho kuphela, yonke imindeni ineyinkinga zawo, yonke imindeni inemizabalazo yayo. Kodwa khumbula lokhu, uNkulunkulu uyawuthanda umndeni wakho. Yebo, uyawuthanda umndeni wakho ngaphezu kokuba amagama bengachaza. Yilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Kuyithwale devotional fresh suku zonke, sithumele WhatsApp kunombolo yethu ethi 067-706-0077. Angiphinde 067-706-0077.